www.teamtunesmw.com.
Ranzanga, akuma china masudi, akuyena monyada, wauvira tachena, achibala kuvina, perekeza tu wawo, nazomboni zampingo, perekeza tu mkosa, njugurula kuimba, ima dansa kuchola, wena mpaka misonzi, yeji mwemwe chotata, wanadira, Wagumera, Zauzidi Tayari, Wafunira, Zabuino Zose, Banjali Kananari.
Download music at teamtunesmw.com.